diva. Your body look nice, but you can be mine. Oh, Shaniqua, Shaniqua, I wanna be your nigga. Girl, you a diva. Your body look nice, but you can be mine. Oh, Shaniqua,
Shaniqua,
I wanna be your nigga.
Can you ride for a nigga? Hata kama sina figures, nimebambika na picha breath necks. Ukipita uki kuwa mine, taku treat vi divine. Nita take my time, siku taki for the night. Waist like a bee, kwa akili yangu clear. Black Mona Lisa, sura what the museum. Pull down your walls, let a nigga get near. Watu wata talk, wata hate wakitusikie. Kwangu nakualika, ukifika sezi sita. Micheze sita tisa kwa kiwanja imefunikwa. Undercover kama kila na kuwacha ukitingika. Napenda ukitingisha, shake kaku na maziwa. Mwili ni adi lazima nwa sativa. Shaniqua ndiyo jina, appetite ndiyo figa. Bunda na yo biga ya kuringi ya maniga. Uyu manzi kitu, to be honest.
Girl, you a diva. Your body look nice, but you can be mine. Shaniqua, Shaniqua, I wanna be your nigga. Girl, you a diva. Your body look nice, but you can be mine. Shaniqua, Shaniqua, I wanna be your nigga.
The look in your eyes, only pair of butterflies. Falling even deeper, pamoja we are flying. Nikichiki here, smile me, waribika minds. Men cheesy shower lie, another shawty is a lie. Kuja ukuwe wa mine, neza come anytime. Siwezi kudanganya, zero red flag signs. LV indo design, yeah the shits you like. Slow kiss, niki set, R&B vibes right. Tip solo from the back, lazima nita grab that. Tukitupa nyuma vile mimi nina like that. Tukitaka nguvu ni lazima nita strike that. Bite that, on your foes, napenda uki right. Pole pole lafu take na chukua zote 8. Tumewasha makode badala ya candle date. Might as well make a tape. Ass roll cascades. Hit under the plate. Delicacy ni late. Shaniqua umeiva. Nataka kukualika mtani ukifika. Siku tuacheza dimba. Kianika natandika wendo mama sita. Shaniqua umeiva. Nataka kukushika. Shaniqua umeiva. Nilikufia picha. Shaniqua ni diva. Na mwili inafiga. Siwezi sita sita. Nikichila tanipita.
Girl, you a diva.
Diva.
Your body look nice, but you can be mine. Shaniqua.